my baby. Yagala kuba mukwano gwoye gwoyagalira dala omunda. Hey, my baby. Yagala kuba mukwano gwoye gwobulira ebyama byo. Singa.